This is awesome.
Oh, attention. Call me Black Sugar, baby.
They call me PMs at dawn. Boomba!
Me rest. I'm feeling the vibes. Feeling the vibes. And you're making me high. Making me high. Na kama au chui. Wendo tiba yangu. Dawa yangu. Inabidi unelewe. Inabidi unelewe tu. Mi uivu ni na. Minabaki na wewe. Na koma na jina. Moyo wangu ni wewe. Burning up. Boy make me high like a roof is on fire. Burning up. Yeah. Let me hear you say don't leave me alone. Don't leave me, honey.
Don't leave
me alone. Yeah.
Don't leave me alone. Don't leave me, honey.
Don't leave
me alone. Yeah. Oh, oh, oh. Baby, don't cry. Oh, oh, oh. Nakuja utafura.
Ya usikonde, nataka ni kubambe. Ni kupe vitu vita mtam, baby ujirambe. Kitota yo kupa girl, go my sambe. Hey, umbona body, baby usilie. Nakuja kupa dozi, ni kukatikie. Baby nisha fikaga. Unavyo ni kumbati kama ita. Unavyo shikaga. Twanga kama vilo unavyo twangaga.
Don't leave me alone. Don't leave me, honey.
Vipi nkai na cheza wanione. Naruka, baby na jidai. Findezi wako mege.
Mdudo, suna kuita vipi ukai. Cheza ni kuone.
Mungu kakupa nini we. Mungu kakupa nini we. Mungu kakupa nini we. Moja ikai, mbile kai.
Umeweka kwako nini we. Umeweka kwako nini ke. Umeweka kwako nini we. Moja ikai.
Don't leave me alone. Don't leave me, honey.
Don't leave
me alone.
Don't leave me alone. Don't leave me, honey.
Don't
leave me alone.
Yeah.